Yeah. Igamo University of Private School Piano. Le Kelvin Momo. Le Chigo. Le bafana banya ba ga Chigo wa TNK. We just ran over no. I graduated from UJ. University of Jarate. Certificate is Ivy League. Rotela ka ngwa ri fela papa ke reke re tlhakane le soulful go rotla itse re bona bare bare no sanse ke push out ai go ntswa ka re mabaka so sanse ke no address ga pela nyana ke rate ba fana yana ba o hesha ba ngeitsa ba tla monna ka re ba ngitsi ba sangitsi tsebe ana dinga ga jo ne le jo baby o tla tsara two quarter no na na mathata o be shap ka re tshele-tshelenyana a re ka swiseng pelo jo marena flop a siskuskru ke bomvom ala 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 kale ke le botsa nna ke tlhoke motho sampotsa ka jo sampotsa ka bro sampotsa ka connect sankisa ko chikubu chibuteka chibango loka flexa o mongol re khale ke le botsa re go bethega yona tsa lempura ore utla dimana re khale ke le botsa jo na ke tlhoke motho sampotsa ka jo sampotsa ka bro sampotsa ka connect san kisa ko chikubu chibuteka chibango loka flexa o mongol
Some puts on a joke, some puts on a blow, some